aan ku bilownay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin deegaanada koonfur galbeed, iyagoo sheegay inay jiraan siyaasiin doonaya in khalqal siyaasadeed ay geliyaan gobolka. Wariyaha V o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo, wuxuu ka sheegay inay jiraan siyaasiyiin qalalaasi amni darro ka wada magaalada Baydhabo. Wasiirku wuxuu sheegay inaan cidna laga ogolaan doonin falal amniga ka baxsan inay ka sameeyaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya xilli abaaro sababay macluul ay ka jirto gobollada koonfur galbeed, sida wasiirka amniga hadalka uu yiri.
Waliba aana deerahaye warar siyaasiyiin oo ku jeeda deegaanada koonfur galbeed oo dana gaar ah leh oo fadow intiyo ka abuuran salqal amni iyo dana gaar ah weydan siisin ogdin walaalayaal, deegaanada koonfur galbeed mayba waa abaar daba dheeraatay yaa saameyti, mayba dhammaanteen linku bahanya intiyona isgarab surugno abaartan umatan korortay gugurman dadkan manbaahan intii xaalad amni daro lagay kale ka abuuro dadkan dad abaar saameytiyo xilligan ma in rooga wararkiisin wadan doorasho siisin ogdin maylata system wakhti iyo dastuur. Wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sadii horan ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ah leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. Dhammaan hay-adaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed sadii hore maraka qabeen of alla qofkii amni doro kuwa deegaanada koonfur galbeed inay waajib ka gudbaan.
Hadalka wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalnimadii shalay magaalada Baydhabo uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed guddoomiyihii hore ee gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow.
Ujeeddada shirka jiraydaanan gobodo ahaayeen wali buu ahaa qabashada xilka musharraxnimo oo aanan teegana dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Runtii weli dhiirigelin badan iyo macnaha taageero isiyeena asxaab badan meel rais maadaama waqtiga gabaabtiiyey oo mugdixileedkii afarta sana ahaytii shan bilood iyo labaatan iyo lix maalmood ku dhimanta xukuumadda talada haayta weli ku sugaan inay doorasho hufan qabata madaxweyne xildhibaanadii oo koonfur galbeed oo ada ha xulli ya codku weydiisadaana weli maleyadiina inaad kalsooni ka qabta musharaxiinta kale iyo adiina weli rajee insha allah inay ka tartamo doontaan haddii maanaada ka guuleysatoon la keeli shaqeeye haddii laku guuleysadoon musharaxi guuleysada aada xilkasinibadaadan ka wareejiyi doonta.
Maamulka koonfur galbeed ayaa hore u shaaciyey inaan magaalada lagu qaban karin shirar siyaasadeed oo looga soo horjeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V o a Baydhabo.